waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhagaysanaysaanba, halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa maalin Khamiisa bisha Oxon ay tahay 8/2025. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxaan idiin hayaa wararkii ugu dooroonaa maanta, wariya wacaal wixii naga soo gaaray dalka iyo dabadiisaba. Khasnajiga federaalka Jim Chalmers ayaa ku dhawaaqay in ay dawladda federaalku qorsheynayso inay kalbato 500 oo ka mid ah cashuuraha dhibka badan ee la yiraahdo nuisance tariffs si wax loogu raqiisiyo macaamiisha iyo si loo yareeyo hawsha dheeraadka ee kaga dhacda ganacsatada. Alaabooyinka la qorsheynayo in laga dhigo cashuur la'aan waxaa ka mid ah cadayada, agabka gacanqabsiga loogu shaqeeyo, qaboojiyayaasha, makiinadaha dhaqidda weelka, dharka iyo alaabooyinka nadaafadda haweenka. Mr. Chalmers waxa uu sheegay in go'aankan uu sii xoojinayo horumarkii laga gaaray wadatashigii dhaqaale ee toddobaadkii hore.
These nuisance tariffs often do more harm than good. Nuisance tariffs push up compliance costs, they push up input.
Ashuurahan lagu tilmaamo nuisance tariffs-ku mararka qaarkood dhibkooda ka badan faa'iidadooda. Waxa ay kordhiyaan kharashaadka la xidhiidha u hoggaansanaanta sharciga, qiimaha alaabta la keeno iyo sidoo kale kor u qaadida qiimaha ay alaabtu ku kacdo macaamiisha. Waxaa laga hadlayaa waa in maamulidda iyo kharashka la geliyo si loo soo ururiyo cashuur yar ay ka badan yihiin faa'iidada ka soo baxaysa, ayuu yiri. Booliska Victoria ayaa sheegay in ay dadaal kasta gelinayaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen eedaysanaha loo haysto toogashada laba ka tirsan saraakiishooda. Ninkaas ayaa weli laga raadinayaa kaymo iyo buuro ku yaala gobolka Alpine Region ee Victoria, halkaa oo la tuhunsan yahay in uu Desi Freeman ku dhuumanayo. Freeman ayaa la sheegay in uu weerar lama filaana ku qaaday booliis ammintaas ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala meel ka baxsan magaalada Porpanka. Booliiska ayaa sheegay in Freeman oo aad u hubaysan yahay, waxaana bulshada lagu wargeliyey in ay ka fogaadaan haddii ay arkaan ninka ama ay ka shakiyaan in ay arkeen. Qoyska Kumanchai White oo geeriyooday kadib markii ay booliisku ku labadibleeyeen suuq ku yaala magaalada Alice Springs ayaa hadda dacwad ka gudbiyey dowladda Northern Territory, iyaga oo ku eedeynaya in Kumanchai oo 24 jir ahaa lagu xadgudbay, lagu garaacay, loona xidhay si khaldan. Qoyska Mr. White ayaa maxkamadda federaalka u gudbiyey dokumentiyo ay ku doonayaan magdhow. Khabiiro British ah ayaa sheegay in maskaxda dadka qaba autismku ayan waxba ka khaldanayn, balse ay u shaqeyso si ka duwan maskaxaha kale. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda De Montfort University ee ku taala magaalada Leicester ayaa isticmaashay sawirro maskaxeed brain scans si ay ugu fiirsadaan sida maskaxda dadka qaba autismku u habayso macluumaadka. Cilmi baaristan oo lagu daabacay joornaalka Brain Science ayaa lagu soo gabagabeeyey in maskaxda dadka qaba autismku ay si wacan u shaqeeyaan, laakiin ay adeegsadaan wadooyin neerfaha ah oo ka duwan kuwa maskaxda dadka aan qabin autismka. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Penny Wong ayaa ku celisay muhiimadda uu leeyahay xiriirka Australia iyo Indonesia intii lagu guda jiray kulankii 9-aad ee u dhexeeyey wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca ee labada dal oo ka dhacay magaalada Canberra. Senator Wong iyo wasiirka difaaca Richard Miles ayaa martigeliyey xubnaha ka socda dowladda Indonesia iyaga oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo la xiriira difaaca iyo xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Shirkadda Qantasna waxay sheegtay in faa'iidadeeda asaasiga ah ay 82% korodhay, iyada oo sanad maaliyadeedkii ina dhaafay ay gaadhay $2.4 billion. Dakhliga shirkadda ayaa kor u kacay 8.6%. Warkiina maanta intaas ku dhan yahay.
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali